letsa tilena la sapata ui khate tilo na morena wa le le tone le khate u buhle ore fema la morena ri timetenga da tsale fa kata tilena la ho bibine Ale ha he kapilo ntsaruna kambe dale ka ole repile wena itle re mo tsa u ka bo bolo le khanya ya